Oh, my God. ngomane ngithethafaza ngempela ke lapho inkinga open manje ngoba angisashaya ingane ngishaya zona insizwa awuswa yini
Khoma lona
Busha
aphinde wakhoma lona Khoma lona
uyayena
aphinde wakhoma lona
nangu makhoma sakulewe
umthetha kuyosiqeda sonke
awuyeke ukuhleba ngokuhleba
umthetha kuyosiqeda sonke
mawuhamba uthembekile
umthetha kuyosiqeda sonke
wakhoma wakhoma
nangu
makhoma sakulewe
wakhoma lona
Yeah.